iskuulka Salaahuddin ee magaalada Baydhabo iyo waliba si toos ah loo bilaabay tartan aqoonaadka sanad dugsiyeedka 2024-2025 kaasoo ay ku qayb galayaan guud ahaanba fasalada oo ka koobay iskuulka. Ujeedkii muhiimadda lagu leeyahay tartan aqoonaadka sanad dugsiyeedka la qabado doona ardayda iskuulka Salaahuddin iyo waliba faafayn ku bi maamulka xigeenka iskuulka
geeka tamayba ta maalintii ankorreeti oo laga bilaabo doona tartan aqoonaadkii oo Salaahuddin laga kasa jaray muddo dheerna la hawadi yaasha laga keenay ka bilaabodahay anoo ka hadlaa maamulka dugsiga Salaahuddin bayba runtii tageeka waa maalin eedii qayb badan waaye eedii farax badan waaye mayba runtii sanadka saacadinay haytay una ardayda ka tartan siina walayo habaradayn mise baradayn oo durusaadka ah runtii maybo ardayga maashareediye anuu is fasal gudashay wala ka dhika bas cashar qaada may muhiim ah anuu walu sabarade ficil ahaan oo hadan macnaha geeka wal ka tartamaan tartankaas macnaha maybo dhamaan ardayda dhon iyo faa'iido iyo ma faa'iidankeya wala habaradiya dib ahaan yala xusuusiye
dhanka kale waliba goobta ku hadalayna gudiga tartan aqoonaadka sanad dugsiyeedka iskuulka Salaahuddin
waliba faday qodobada ama shuruucaha ama shuruucda tartankan tii oo inta ka jeedin maadaama ardayda intee badan fadhiyeen dadka tartamaha ay madona ku bilaawna lama fasal oo fasalka form 3 iyo form 2 oo ah jambiyonka iskuulka leerkor sanadkii hore sanadkii hore fasalka tartanka qaadi iyo oo form 1 ayin yah qaadan sanadkuna wali buu insha Allah kulay lama tabartis eradoon shuruuc tartanka hoobona si mulaqas ay sheegna mantanka muhiimsa tartamayaasha tumeela maqof fasal walba tumeela maqof yaan tartama doonta tartanka is araga ka weelni sanadkii hore wali baahay bugbax fasalka lagu badi baajari
hanu kumiday ardayda langobade tartanka iyo way baasiyadeen ka dheeradana muhiimadu san leey tartanku
Allahu Rahman Rahim anoo magay leero Cali Ibrahim Cali oo kumiday tartamayaasha geek oo fasalka form 3 en wali ba meela ka galnay tartankii baraaji barbare meelam tumeela meelo koyni en guldora guuli guldora boy gaade en meel eray isu taasna eedeedan ka faraasna fadaan inuu dhigaan form 3 meel eray dhigaan form 2 inuu baraaje la galna saas darti eedeedan kuma insha Allah kulan kala hasadkeen
bismillaahir rahmaanir rahiim magaay meel balaaray manur eedu mar oo ku socda tartamayaasha fasalka form 2 waana kumid tartamayaasha geekan ka tartameen iskoolka Salaahuddin markaas ayna tartanka la ka bilaabay maalinta geeka waa sida dhacday oo ba ilaahay qadarigay kama galnay baraaje ma fasalka form 3 baraaje la galnay eedan xamaasadaysanayni waan tartankan waa kan oo aqoontan zaaidiyow eedan xiiseyna gaar ahaan fasalkaana fasal form 2 waan ma fadayna hadii ilaahay ara in uu guul qaadna saaslamate aqoontan ka kororto faa'iidana markaas ay uu ku lubane maaglan tahay in fadhena intaaka gaabsada wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
inkada baynti waliba natiijada tartanka ka dhawaaqay gudoonka gudiga tartan aqoonaadka iskuulka Salaahuddin ee magaalada Baydhabo
may meel ka dhamaaday lamadii fasal form 3 iyo unity form 2 b form 2 ee tartamayeen tartan show oo lamadu kooxood bilaash la weydii lan iyo siyad su'aalood oo maadooyinka qaadayaan in iska jareen halka form 3 la weydii siyad su'aalood oo ay ku jawaabeen todoba su'aal kumide oo ay ku noqon hal su'aalood gudaha ilaa ku fadaay tumiilix darajo ilaa ku fadaay meemay ilaa ka haysana tumiya far darajo halka form 3 form 2 aanan weydii siyaas su'aalood oo yana ku jawaabeen todoba su'aalood oo haleel mareen hal su'aal kumid ah yana meemay ilaa ka haysana tumiya far bundo lamada kooxood markuma ay basaas ka haysana barayju